Nikiji humble, make it happen, so it take for granted. Shut your mouth, little nigga, when you talking about profits. Now coping my style, na najua ni nani ako kwa market. Kila siku naishi nikijua na karibia my die interest. Kwangu bitch back up, missy Pinterest. Jicho tuone nani papeta na G-Press. New date ikipita na hesabu na interest. Mr. Keep bitch stress, no nick stress, na cheap sex. Na chora street gospel, inakuja na chapters. Ingoma nika gold, Johama, na blazy discover. Break the code, never banner, yo manze kwangu ni tafash. Nataka mbana mwana dada mi ameni bamba. Ina scream tag line, ina scream hap life. Fuck all those days ni shemble ni kibief kama good guy. Nika poteze chance manza kupatu yo good girl. For my pen niliacha slave juu mina day mabunda.
Unatokwa kwa hizi streets kama we ni fala. Unagenya kwa hizi streets kawe ni mnyonge. Ndaki wada hizi streets ndio siku zisonge. Stiles na ganji na stack matino ndio pori inone. Enda kwa tailor ama gym bora we ushone. Busy legal, I'm a legit, bora banki none. Cash illegal, waga sweet, uliza el pocha. Kili kili, mini guangi, weni guze wone. Mad G, real G, CG, chochika OG. Moving silent, sipigi kelele karo G. Ever ready, karums zote za lodging. Wewe kamvile unakam, situ takubanga. Easy streets, Johnny Cold, situ takukanga. Mrembo na nyesha meno, mini takumanga. Siko isa ya love me, niko isa ya pongi. Siko isa ya lombo tov, niko isa ya ganji. Napenda doka msapere wananita Mahatma Ganji. Na plug my finger shit wananita Mahatma Bangi. Dema kolez on ya mind me ni mangwai na mani. Domanu kenda nyeri wananita Kimani. Unatokwa kwa hizi streets kama we ni fala. Unagenya kwa hizi streets kawe ni mnyonge. Ndaki wada hizi streets ndio siku zisonge. Stiles na ganji na stack matino ndio pori inone. Enda kwa tailor ama gym bora we ushone. Busy legal ama legit bora banki none. Cash illegal waga sweet uliza el pocha. Kili kili mini guangi weni guze wone.
Niite Federico nkwa Mexico nksaveriko. Kuna new number medal kwa fona na lia nataka restock. Nadeku win na team yangu ka b-ball club ya piston. Yondo vision na mission na push nifika di mwisho. Yeah. BMV, BMT. Bogi yangu kuanga soldo tunapenda gasoline. Come to think of it, sikila msata keep it all is real. Funga soko on mother stoko junsha serve hammer fin.
Kini on the moon.